Soniki, let me do this
baby.
Mdogo mdogo hapa na pale nikamuona mtoto yule. Simujui, hanijui na nupenzi letu lilipoanzishwa pale. Taratibu nilimpata kwa mwendo wake wa malingo. Anajua kulikata kwa nyuma fungu kama nyundo. Kamoyo kaliniposi, kuwa nae milele. Wapo wengi walilosi, wana sifa kama yeye. Kamoyo kaliniposi, kuwa nae milele. Wapo wengi walilosi, wana sifa kama yeye. Oya dada mbona kimya, macho yako umevuma. Ama neno langu la love limekufanya ufikirie sana. Sina pesa kiwanja, naishi kwa kupanga na kubembeleza we mpenzi, mana kwako nimesha tiananga. Baby, come to me, baby, I love you. Baby, you, come to me, baby, I need you. Baby, you, come to me, baby, I love you. Baby, you, come to me, baby, I need you. Zetu pole pole, penzi letu sale. Achana na wale wale, sukali uwanyime. Toto mdogo tu, anajua kupenda. Wapo vikongwe tu, wanajua kutenda. Toto mdogo tu, anajua kupenda. Wapo vikongwe tu, wanajua kutenda. Kamoyo kaliniposi, kuwa nae milele. Wapo wengi walilosi, hawana sifa kama yeye. Kamoyo kaliniposi, kuwa nae milele. Wapo wengi walilosi, hawana sifa kama yeye. Oya dada mbona kimya, macho yako umevuma. Ama neno langu la love limekufanya ufikirie sana. Sina pesa kiwanja, naishi kwa kupanga na kubembeleza we mpenzi, mana kwako nimesha tia nanga. Baby, come to me, baby, I love you. Baby, you, come to me, baby, I need you. Baby, you, come to me, baby, I love you. Baby, you, come to me, baby, I need you. Akicheka cheka nasikia la nasikia la nasikia. Akicheza cheza nasikia la nasikia nasikia. Akicheka cheka nasikia la nasikia nasikia. Akicheza cheza nasikia la nasikia nasikia la.